Didi, onno Allah wayi.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmina on e inde Allah kaddi yidde o, jiɗɗo yimɓe fof daɗa kadi ganda gonga o. Amin jetta Allah no feewi e no newnaniri min artude hannde waɗande on yewtere mon laawol peewal. E ɗeɗo jewte woni heen faandaare amen ko habrirde on gooto gooto taarikaaji annabaaɓe Allah adiiɓe ɗi e wittude bindi ceniiɗi ɗi ɓe mbindunoo ɗi mbele ngannden tigi rigi laawol peewal ngol Allah lelni mbele neɗɗo ina wona peewɗo e yeeso mum. E rogere men ɓenndunde nde e yewtere men adande, min njubbaniino on seeɗa ko faati e Allah e bindi annabaaɓe ɗi. En njiino annabaaɓe heewɓe mbindi e bindi ceniiɗi he, kono fof so si ko e gooto, manam Allah. E rogere men yewtunde nde, min ɗaldiino on ngooɗoo miijo heewngo faayiida no feewi. Allah haali, manam Allah haaldiri e aade kunuɗe annabaaɓe ɗe. En njiino kadi haa hannde Allah ina yiɗi haaldirde e men bindi annabaaɓe ɗi. Allah e konngol mum mbaylotaako mum. E kala jamaanu Allah reeni konngol mum. Hay gooto waawaa waylude haala Allah. Bindi ɗi mbaawataa firteede. Ko noon bindi ɗi mbii, aduna o e muuyooji mum ngasat, kono konngol joomiraaɗo ngol woodat haa abada. Hay huunde ɓuraani konngol Allah, konngol ngalu ñiimgu. Kala ganduɗo goongɗini konngol Allah ngol e goonga joomum ko galo. Kala noon mo anndaa konngol Allah ngol ko baasɗo. Ko ɗum waɗi annabi Daawuda windi wii, jamirooje joomiraaɗo ina goongɗi, kanƴe fof aɗe peewi, kanƴe ɓuri kaŋŋe hatojineede, hay kaŋŋe dimo keewɗo, kanƴe ɓuri njuumri welde, hay njuumri kesiri. Hannde noon kuccanten ko deftere adiinde e bindi ceniiɗi ɗi wiyeteende Tawreeta. Ndeen deftere adiinde Allah loowi ɗum ko e hakkille annabi mum biyeteeɗo Muusa. Tuggi ndeen fay jooni maa won duuɓi 3500. Tawreeta waɗi ko defte joyi walla pecce joyi. Feccere adande nde wiyetee ko lasli, nde waɗi ko cimooje 50. Waɗi nde wiyeede lasli ko sabu nde jaaytanta en ko golle lasliyankooje. Alay sago ngannden deftere Tawreeta adiine nde, sabu ko kayre woni ndalla mo Allah daɗɗi mbele eɗen mbaawa faamde denndaangal ko haali e defte annabaaɓe dewɗe heen ɗe. E ndeeɗoo deftere maa en luggiɗin ganndal men e goongaaji keewɗi paayodinɗi. Maa en mbittu heen ko faati e Allah wondude ena wayi. Maa en njanngu ko faati e malaikaaji ɗi e seytaane, ko faati e asamaan e leydi, kullon e yimɓe. Maa en njii no Bakkaat naatiri e aduna, ƴeewen no moƴƴi laawol danndoore ngol joomiraaɗo Allah lelni mbele bakkodinoowo ina jokkondira e Allah. Maa en njanngu ko faati e diineeji fenaande gadani ɗi. E nder taarikaaji gadani heen, maa en njanngu heen yimɓe adanɓe ɓee. Te kadi maa en mbaaw yuurnaade Bakkaat gadano on, boomoowo gadano on e liƴƴi gadani ɗi. Maa en njuurno taarikaaji Aadama e Hawa, Kayin e Abel, annabi Nuuhu e ilam ɗufanɗam, annabi Ibrahima e ko waɗi ɗum wiyeede sehil Allah. Maa en njii taarikaaji Ismaayiila e Isaaga, Esawu e Yaakuuba, Yuusufa e mawniraaɓe mum yorɓe ɓerɗe ɓee. Ɗum e ko ɓuri ɗum ni nana e deftere Tawreeta adande nde. Ndeen noon banndiraaɓe, alaa ko heddii so wonaa ñaagaade on, yo on mbertu noppi, ngudditon ɓerɗe mon, keɗoɗon min no moƴƴi, sabu waktu momin poti fuɗɗaade jangde bindi ceniiɗi ɗi heedii. E bindi hee, e deftere Tawreeta adande nde, e simoore adande nde, e aaye gadano hee, ngol ɗoo konngol ina tawee heen. E fuɗɗoode, Allah tagi asamaan e leydi. Ko ɗoon min puɗortoo jangde men faatunde e haala annabaaɓe kaa, sabu ko ɗoon Allah e hoore mum fuɗɗori. Ko nii aaye gadano on wii, e fuɗɗoode Allah tagi asamaan e leydi. Oon aaye ina foti ɓulnude miijo e hakkillaaji men. Holko woodnoo hade Allah tagde asamaan e leydi? hol ko woddon hade aduna o wodde bindi di kolli en hay hunde wodano so wana alla ko dum wadi di bi e fuddode alla kala ko bawden yide e memde ko e fuddode he tuggi wodde e fuddode he asaman wala leedi geej wala ledde galano e fuddode hade alla tagde asaman e leedi nange lewru e koode weede godano e fuddode yimbe e malaikaaji godano ina watno saha mo ganduda hay hunde wodano so wana alla den non ko dum addani en tawli dum do e aya gadano deftere bindi cenidi adande de e fuddode alla tagi asaman e leedi bindi di mbiyani e fuddode alla e malaikaaji di wala e fuddode alla e yimbe ala bindi cenidi di mbiko e fuddode alla tagi e fuddode gila hay hunde wodani gila aduna on malaikaaji di e yimbe be godani wodno tan ko goto burdo ko on woni alla ina wodi e odo aduna wiyobe tawde meeda yide alla alla wodani yeddirobe dum godagu alla be amin namno dumen galdo namnal mbele won e mon meddo yide hendu ndu pofote ndu ala meddo yide ndun hendu dum hadani en andude ndun hendu ina wodi sabu eden bawi yide kono jibinta eden bawi yide ledde ina jayo e hendu kono hendu e hore mum ala bawdo yide dum alla ne ko non way neddo wawa yide alla sabu alla ko ruhu kono eden gandi alla ina wodi sabu en ji tagore makko bindi di bi sabu gila alla tagi aduna on ha joni golle mum penyini sifa mum mo yiyataake o ha laabi manam bawde mum ha abrade e allagal mum ko dum wadi lundibe be gala dalilu nden non ko dum do min jidi andinde e aye bindi cenidi gadano on alla ala fuddode alla sosaki e fuddode alla ko goddo tan kala ko ganduden e kala ko jiden e aduna ina wodi fuddode kono alla ala fuddode ala lasli ala nando ko kanko tan wodno e fuddode hay goto jibinani mo hay goto tagani mo te o tagani hore makko ko dum addani bindi cenidi wiide e fuddode alla ko kanko tan woni mo ala fuddode ko kanko woni goddo gurowo ha abada ko kanko woni nyibdo ha abada o wiyete ko nyibdo no way hande ni ko non o wano hanki no way hanki e hande ni ko non o wayata ha abada alla waylata ko muk won kadi goddum ko bawden famde e aye bilo e fuddode alla tagi asaman e leydi alla ko mawdo tawde ko kanko tagi gede fof ko kanko buri gede fof e yimbe fof mawnude ko alla woni jom tagore tagdo fof e gonga enen andube alla be eden bawi wirude allahu akbar no berde men potiri alla ko mawdo o ala nando ko kanko buri ko woni e aduna ko fof sembe geej hendu nange e koode ko kanko buri kullon ruhuji e yimbe hakkille ko kanko handi e teddungal ha abada no maho burdi materi mum fayide ni ko non alla burdi fof sabu ko kanko tagi fof alla ko mawdo o wuri ko e bawde makko o baraaki e hay hunde o tugnaaki e hay goto ko alla buri fof mawnude o soklaani hay goto o soklaani hay hunde ko kanko woni jom mawngu enen yimbe eden keewi soklaaji nyande fof alay sago pofen daano den nyaamen njaren eden keewi soklaaji no feewi eden cukli nange tobo nyamdu e yardu koltu e galleji nene e baba sehilabe e kalis e goddum soklaaji men keewi no feewi kono alla nyibdo tagdo fof o soklaani hay hunde o heydata o domdata o tampata muk o ala bandu no neddo ni o soklaani hay hunde o ala kerol o ala fuddode o ala jofirde ko kanko woni alla jom nyibal e bawde o hono non ngal do namnal kewgal fayida nana e jese men tawde Allah wayani no neddo te ala bandu no menni den non holno Allah way bindi cenidi di njabi mangal namnal jabol lamgol no feewi di mbi Allah ko ruuhu kadi alay sago sujjanobe mo be cujjiniramo ruuhu wondude e gonga holno Allah way Allah ko ruuhu ko neddo woni bandu e ruuhu kono Allah ko ruuhu tan kadi ruuhu Allah ala kerul o mona bang yo bang ko Allah jimi e fof ko kanko heewi fof yiyata fof ko jamma e nyalawma poti e makko sa suudima e nder suuduma o mona to ndarma Allah ina andi fof o mo andi miijoji ma e sirluuji bernde ma Allah ko mawdo nden non holno Allah way rogere men hande ina tongo e goldo bindul Allah ala nandu ko Allah woni Allah te ala ko fondate e jewte men lawol pewal garoje mamin beydo luggi dinaade e mbaadi Allah e der bindi cenidi he Allah ina jogi ku buri ille temedde didi ko kanko woni nyibdo towdo jom bawde jom tagore jom gurdam jom darje jom pewal cenido jom yurmende jom yidde ko kanko woni Allah jom gurdam e gonga o e gonga Allah tagdo leydi e asaman gile e fuddode ko jom mawngu ko dum wadi bindi di wide ko woni ko mojjere Allah mawni ko haggilantago makko e gandal makko luggidi ngati fof so si ko e makko fof woni ko e juude makko fof ko jeyi makko ko jom bawde bajjo jom malu lamdo lambe jom jomirabe o ko kanko tan wodi dumare hodi e annore nde hay goto wawa badade hay goto yiyanimo te hay goto wawa yidimo te dungal e bawde ha abada godanimo amin e bindi he annabi Musa mawnini mawngu Allah e jimol gotul wi jomirado Allah jom bawde golle ma ko mawde ko pattam lami lamdo dow laaji laabi ma ko pewdi ko gongdudi jomirado holi fof mo hulata inde ma teddinta dum ngati goto cenido ko an Allah ko mawdo kadi ay bindi cenidi gadana on holliri dum de wi e fuddode Allah nde non bandirabe ndesnen dum do hakkilaji men ko Allah goto wodno e fuddode wadde ko Allah goto wawi halande en gonga e wonande ko kewno gila e fuddode ko Allah goto wawi halande en gonga e wonande ko jogori kewde lakara kadi ko Allah goto wawi halande en gonga patudo e hore mum ey min nani abe mbiya hay goto wawa andude Allah walla ko jogori wadude lakara kono andube te gongdini bindi annababe di ina gandi e wonde eden mbawi andude Allah e andude holto goniten lakar sabu kongol Allah gol wi mindirmi on dum ko bele odon ganda on kebi gurdam ha abadadam ko kanko woni Allah gongere e gonga o woni gurdam ha abadadam ko ko yitere yani nofur nanani ko bernde fibani ko dum tigi Allah fewjani horsinmi dumbe minen non Allah holliri min dum ruhu o on ruhu ina sunno fof hay sirluuji Allah burdi luggidde di an kedido hande bele ada andi Allah e hore mum walla o woni do ma ko jom tagore goddudo mo hay goto wawa andude Allah yidi ko ganda dum kodda e mum ha abad bindi annababe di pamni en no mbawirten badade Allah kono alay sago mberten nopi men ngudditen hakkilaji men e berde men njangen kongul Allah ngul bele mbawen andude Allah ko dum wadi Allah wi kedode mberte nopi mon garona am kedode nguron nden non bandirabe ko do min kaadata hande amin jetta on e kedogol mon so weli Allah e yewtere men arore ma en low rogere men tatabere wietende malaikaaji di e seytane holto ngummi yo mojjere Allah won e mon ciftore ko Allah nyibdo o haali e kongol mum ko Allah ko ruuhu kadi alay sago sujjanobe mo be cujjaniramo ruuhu wondude e gonga.